Wayside.
Exclusive from AfroVibes.
And AfroVibes.
You know, you gon' hear about it.
DJ Mom,
I see you, man. And the boy take on, babe. There we turn, roll it up.
Bebebebe, sikutin ni masovela. Ni kakamati ni kukundai.
Bebebebe, sikutin ni masovela.
Ni kakamati na kuyewai.
I love you, I love you. You should know.
Nimamvela mushe ukatuma text. Ukanicheza wani missing up a next. Ukaniuza ufu no nigwila chest. Na swag ni machinja ni maendo vala vest. Okay, I love you inesi ni sovela. Dio weka kulibeta potovela. Oloba pwele venangu nizikomela. Suona ni nabajua gonze vena towela. Nimadabwa ukaliku ni dauta. Nikafaulo ukaliku ni shauta. Kapena ufu na beba maliza uta. Ni uze baby ndaba nizimvela kufunta. Kapena ninapakisa chema jokes. Kapena ninapakisa chevi matox. Kapena ninapakisa chevi mawoks. Ni uze mami I'm going outside the box.
Kutini masovela, nika kamati ni kukongai.
Bebebebe, sikutini masovela,
nika kamati na kuyewai.
I love you, I love you, you should know.
I love you, I love you,
Bela
you should
we
know iwe.
Niku konda elo nifuna usive. Kulipe wina mami we nikonda ndiwe. Umanivesa mushe nga titili tonse. Shikanga chea tichizive chalo chonse. Iwe na ineni lungu na dununa. Ndagu ya ndagu nina hagu pumuna. Twaka chala gunina hagu hununa. Translation gunina gua. Okay, back to the matter. Iwe ni watagwan. Bonseve ufuna liza gula ni vichan. Swag na swag niza gula Louis Vuitton. Ngati ufuna nyimbo hivi na reggae ten. Atizina DJ Monk. Baby girl me na love you. I'm feeling so blessed, baby girl, just to have you. This ain't a DJ Monk, baby girl, me na love you.
Blessings, God blessings, the crown, say I love you.
Bebebebe, sikutini masovela. Nika kamati ni kukongai.
Bebebebe, sikutini masovela.
Nika kamati na kuyewai.
I love you, I love you. You should know.
I love you, I love you. You should know iwe.
Nikatuma sometimes isu yanka. Ine mumutu maganizo ya mapaka. Nizipeza ni chilinga chepanzaka. Kuchilinga na vagai palasti na yaka. Ukatuma upeza tinagona. Paka palasti pabondi wapona. Kuniusha nikangi wakuuka. Na yaka na vila mumutu na buka.
Watima ni napasa cheweo. Love ni napasa cheweo. Kuti unisungile. Baby you are my hero. Baby I'm your soldier.
Baby you're my hero. Baby I'm your soldier.
You know.
Baby sikutini masovela. Nika kamati ni kukongai.
Baby sikutini masovela.
Nika kamati.